Kenini, toto kaja, yuzi tisini, penzi lake miujiza kama jini. Giliwa high, badi ya kila, niko mede Mr. Bombella. Giliwa high, badi ya kila, niko mede Mr. Bombella.
Call me Chocolate vilivyo Sito boy, trusi pony You've got sweet love Lalilewesha kama wine Umefiti no hurt Hauna mpinzani
Bila napiga chini Pisi kali ninayo nitake nini Toto kaja, yuzi tisini Penzi lake miujiza kama jini Giliwa high, badi ya kila Neko mede Mr. Bombella Giliwa high, badi ya kila Neko mede Mr. Bombella